sami skaya kwale kwale kirata wena pila 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 kirata wena pila
kisetsa lerato le le skono le le thabileng kana ba o seba go lerato le le nkatlhileng sa wara ba o tshoya ba lerato le le padileng ba nyaka lolo ya go mosadi o ke mo kgethileng this women trying to compete ba na chance ka feel na no this women are real I know they come in this field the joey guy is a pili pili sili ba nwele piri ba ntsana tsana to the women looking good easy ba nkeka keka itswa ka akipa fili ba nsheba sheba josa wara naka ba easy ba o feba beba josa wara naka ba jaja ba o teta teta
stand wasami skaya kwale kwale